pigo mnyanyaso kudhalilishwa mevumilia kakutelekeza na familia natangana njia kujitafuti hata wakisema usirudi nyuma songa mbele
songa mbele
songa mbele usichoke mama mana mana kama superwoman.
Superwoman,
you're my superwoman.